sithando sam sozendiwe kuhlala nawe ndingavuya bangabana unohlala nami njengamanzi xa ndukujonga ubobendalo ubuhle mntanam undivisa kamnandi ndukunqwenela konke okuhle uyingilosi engenasono uyathandeka ntombazana umhle akukho okunye endinokwenza ngaphandle kokuthanda ndlela zonke kakuhle kum uzinzikelelo zobuhle uthandolwa ndimfuna ndimfumene nangoku andikholelwa bana mna nawe sithandene indlela ondiphethe ngayo indivisa kamnandi nobonana nawe ntsuku zonke kundivisa kamnandi uthandana nomntu omthandayo kumnandi uhlala nawe utya nawe nosela nawe kumnandi ndiyathemba nawe uxolile kumnandi
uthando lwakho